Yeah. My life, girl. No. Yeah, nikisema yes, tako seme no. Tafika tu yotatu kuna watu na kuishi mebejifunza kuishi na watu na chushkuri mungu duzile chao. Wakili dunia na mine nuno, kichikia na miche chika nao. Kwanzo siri kwao, mto yote si mogopi. Hapo mwanzo wale tinikuwa na ito pochi. Na kateni misio we, we labda we copy. Chapsige kizinzo we, koza mwaka no. Ti, musipo, si, musipo, si. Na siya siku zimeki paka nikobo. Sila nikipato marufa talo nao yote. Lazima ntaki kikikisha nimemua kidoo. Ti ukidilisi yu nimemisi mamako. Sao yafwa ila lest in peace ipo kwa jiri yako. Ukijipa shavu tapo kisi shauri yako. Mibando nimepanga ongera uwe mbeo kwa kwako. Yeah, mini mpipi sana. Peace kwa koneni chukia. Peace pia peace kwa koneni this. Peace edu kwa unyongu. Ila sina peace nge kukute la mkiangu.
My life goes on, every hustle that you went into the dawn. I make fun of other things in the morning. Stitch, my life goes on. Yeah, stitch, my life goes on.
Ukija kwetu, watakuita no dishori. Nigga, nitatoka lini. Nada kuna yes nini. Ila Nairobi kuna no nini. Mipesa zangu nimetunza hawamini. Tumia beze kuzoe ile kikuishia usinzoe mimi.
My life goes on. Every hustle that you went into the dawn. I make fun of fucker sits in the mall. Stitch, my life goes on. Yeah, stitch, my life goes on. My life goes on. My life goes on. Every hustle that you went into the dawn. I make fun of fucker sits in the mall. Stitch, my life goes on. Yeah, stitch, my life goes on. My life goes on.
Woo, woo. Sweet music. Yeah, my life goes. My life goes. My life goes on. Oh, yeah, the storm is my